studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bar sappo e joy lewru mars jana yamde soki du studio tamani miden taway le maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du yumar way galo ko compétite wiide neldugol kalisi ude lele de France ndi neldildel on orange money sonata lele ele debbe kollitiwi dum hadama wattu joni o dum hadama ciagal ko besiyawo bami dido anniaji ko be mbi kalisi di neldataake kasen natude e leydi Mali Côte d'Ivoire Kagne e Senegal dum neldirtaake orange money wattu joni dunke ande kollitiwi dum way waddu toraji goddi kasen fewtude dum woni yimbeele jogi orange money e lele ele meden de dum wadan toraji du fewtude orange jati odo jaddinke mawdo wakkande jaddin ko be gonno leysa haleedi meden debbo noddirta Aliou Mohamed Touré holli tan wedo mo hani fewtude yimbeela saratobe do bomoko do le ndedo yontere micciteden wirle fedde mu jawonde o wonno wattu jono hayfama wedo wadi bonandaji fewti e lamu o yimbeela gobbe leysa haleedi ndi do fihi o haddi o geddi o tawrama kaborde bonde wakkande mo nangitende o wonduno e gubi jaddin kobe de lannade kawtal mangal kangal wadde le leedi meden di wattu jono be gonde e yidude bal hala nane eden de le nokko ko woni fana mudum fa ben totta hakkilaji mudeen jeeyal hon leedi ndi han yaltirde di do tidallaji sekirabi won sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedaade neldirde kalisi orange money sonate leedel e moade dum hadama wattu joni o yimbele lamibe besiyawo gombe le leedi Mali Côte d'Ivoire Kagne e Senegal Kagne bami dido anniaji sabbe debbe kollitiwide orange rewata sari yaji di no hani neldirde dido kalisiji fanata leedeedo leedele wattu joni be kollitiwide dido golleji fube kadi orange fa keben famtade kede Ousmane Diko
hejabe besiyawo taykitima orange finance mobile Mali Kagne orange money Côte d'Ivoire fa warde orange finance mobile Senegal fu an gondi e neldude kalisiji iwde leyde imode yaade tagal mudun yodum gollem mo yaadata e sareji imwa ga orange mole maligaka tajaral hebama di golleji celi heedi france yonter hande ilande besa martino kumpa edu yedde saria hono neldugol kalisi yaade ton hon neldugol kalisa kan leyde gonde le imade non ana heddi henduna bali gol yagil gol besao yo batte hono ko be taykiti misa siji kewdi kele ane mudun heedi nawtortobe endo du neldude kalisi le orange money ila leedi france wardiga maliga de gollede leedi france anandardi koral wad hakun mudum e o banki mawdo batu wadi dakar to nyande jena leur mars yesu cheri mile horejo darani kabar jawdi le de gollede gube orange o yelikedu kaldal e koral wad hakunde gollede e bseo
dunke andina yiribe bangal kebe kollitiwide besiawo kanye orange kanye ngon ko pamrayno dido golleje ngori le majjum be bi ko be kadi dido golleje ko dum way waddude kutteje goddi kasen fewtude yimbeele ciottobe orange money ngobbe le nokkobe neldirobe dum kalisiji tiagal modu dum be bi kutteje di jottoto orange sabbi de sa dewle hitande 2016 hono kalisi joddinaade to orange money to dum yafa e milliarduji sappo e jena e cfa kede kanko professeur kanko docteur won Mamadou Cissé yo janginowo jande doddo wure le leedi indi comme sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
lofde monen principalement
banki central woni ko jowo kabaru kalisi so banki o jabi gollirde tenewo jawdi wonde nawtoro kalisi o bangal ande kesse yo honi mo totti ndedo gollirde yoga e imade makko don yo goto e tidallaji di banki o bawo hebude kalisi nawtorto do der ande kesse ne ana jogi ati golleji di nafata fi hono leedi mendi sabi mi anda hakika hono dido dati ngurdi denno kabar mudum wawata ga fiju pirede ni en faiso hadi bangal kebe leedi ndi su kabaru rafike bal der leedi Mali ndi 2 milliards yu temere di e cappande jena et mo gollirde orange nanni der wakande makko le hitan 2016 milliards uji sappo e jena woni hen ngedi orange money sifa jeegom do temere di do milliards uji dun yu bangal leedi Mali denno su jotama gasa orange woni mo burata fuf mursude der odo kabaru
se krab so ni on gabbi do bemala me ande galo do bay neltiri ton mi joju modon kanko laminodo goto e dum wono gube jaddin kobe gonno le saha leedi meden di mo no dirta Aliou Mohamed Touré jaar le fedde mu jawonde o mo hani na beddo yeso sariya do yimbeele bombe sumbu be charete do bomoko do le ndedo yontere wattu jono lamu hayfi mo wiide o wadi bonandaji le leedi meden di o fihi o haddo o geddi o torri yimbeele gonnobe to gawotobe mo wonduno e gube jaddin kobe wakande mo nangetende du kaborde bonde jama e juude makko fa kebe famtade kede Mohamedou Samaseku
tagal burtingul gol awuka e makobe jeli non ndet o yontere woni ko kanko Alihun Mohamed Touré horejo polisaabe fedde mujawu den be hanina beede der suru sarya bamako yalla kabaru sargol mako na facintine den woni ko juge mbé Martin Dakumpa nyande ngol hani wadede nyande jiddi liru mos jabbenudu won ko kanko commissaire mujawu o naba der suru sarya bamako yeso juge en kay fibe mo waddi torraji chatudi der wolde wadadun jambi fewde e kabaru denagu der e tagal leedi waddi faba fewde bandiji murade sawbinde pide e barmande wadde terroriste yakku e kayrun jogade kaborre wolde e jabe tawe wana e li yamrore sarya odo Alihu Mohamed Touré natudo e juude der lewru december 2013 toriron sanne gawonkobe be wattu Musa Lidi Malindi wonno e sago gubbe murtube e jadinkobe kanko yamira non kala torraji fewde e jamarende won pirabe luci wonbe juude mun ma koyde mun e tacca wondunbe darna hakunde jama so wedda kaaje
kawrital mangal aningal waddi leedi meden dingal do kawrital wattu jone be gonde waddi le hen kawrite godde kasene be gonde e yidude bale halanane de gonde leedi meden di kany en du totta do en hakkilaji mudu en no leedi di han yaltere do tid allaji so be bammi fa kolliti on himmeji mudu en be jawyal hono be kani wattere dum fulle dewtere wotere dum hani haledde le kawrital mangal kangal waddi le nokko kede kanko no dutta de berte maria tu makalo o mo le ndi do fedde ko mo sifido hen do faccitango fatumata bari
c'est pour écouter
dum kay fa ba makon ko be fu kettine fa be kokke hala fa be kalno be pamiri tidallaji di e hakkille yimbe ba mako ko woni sababuji di tidallaji ko dum fu yalti e hen e hono dawru den ko ba makon ko be biata hande dum hawrintinte e ko region ji keddidi din bi le dawtere wotere ngal kawral no torto le kaldal e wakkati joni on horejo leedi din hokka nyande wotere tafon ka o holliti wiide nde cakite lewru ndu ana hani latade yidugol kidal wonde yontere jo in gollamuji hakunereji tan do man ko yala am kay yo bibbe leedi mali ndi nangira sobe ngal kawrital ka ngal fuddira hokkundirde hakkilaji sabu ngal kawtal yu gotal e sembeji hebugol dabel
pour une sortie de crise
kenen golleji puddi leedi meden di faabe jeyal hono yimbe lon gombe le nokkobe kani faabirede bangal sariya gondube golloddi do golleji waldinde no dotta cri 2002 wattu jonaabe gondi hokkindirde juude do fedde debbe no dotta transparency international le majjunbe jewtoto yalla hono be kani yaltinde le hen datti goddi faabe kaba e yurku tiagal mudun dubbe bibe ngaram be pammina sukabe jokolbe gombe leedi dino dido golleji gori yalla balana watno laamu o worino kede kanko no dotta docteur Ablaye Sarr kanko ami fedde de no dotta cri 2002 de ko mo sifido hen do faccitango Mohamedou Samaseku
ce projet a pour but d'abord d'un
imade odo projet yo martinde kumpa bibe leedi malindi do ngodo mijo de do nokure yo dun kaaki gullide joglal lobbo sifalamu buri fuf der gure mende idi nawtere dun der joglal kudde kertade hono labal der golle e leedi kankaku e kanya dun habugol yurku den no fadde golleji majji fudude woni ko men pelite martinde kumpa kabar mudun dosiliji nay yela amen yo dawrude no fedde transparency international na lato joginde sembe dunke andal golle e kanya dun fedde boyonde cri 2002 yo hono ni kedjado transparency international der leedi malindi edo holita wiide cri 2002 woni hakunde transparency international e leedi malindi
entre transparency international et le Mali
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab njurne den jello ne le raison ngaji meden di en puddiran do yoro sodobe kolliti wi ko yaati yimbe le temedi do chapat en jaddon be ngala bawde gombe to yoro sotobe kanyen kan fabirede to chafaje mere be do yimbe le pabirto ko yaata e hitande gondube golliddi do golleji walde suudu sar wusindu no dutta anam wondu le leedi meden di kanyen wonde fa batton be do yimbe le tengardam faado sigaso do kabaru demal mangor hitane uynay didi sappo e jeddidi do golleje puddi do won to sigaso to wattu jonabe kolliti wiide koni faana mabbe faabe jewto yalla hono be kani hettirton mangoro bandile ndudo lewru fa yotto lewru out be jeyal hono mangoroje malide kani yirwirde le lumoji europe tengardam faado an songo do roobe le gombe nokku no dirte do golli yaawiyama kenya do kokkama ton machine uno o nyamri ko watta le hena yafa midioji jeddi cfa ngabbe dido golleji walde no dirte isaayi di do tugor gal walde mat o en zende no dirte ako ten garanti minirem faado banambo do tiagal ko nguyke dakiji hirsugol dakiji mata ton ko honjugol wadi to banambo to altiner dabbe non de won yimbele nangabe ton be do yimbele tiagal ko general mairie gondo to fu no honjugol mudu ina lewru mars jappi non dum wad so juude jowa do mabbe wattu jonobe kokkama don sartobe gombe to banaba tobe sekirab do katte nyalawma hande kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade hejo jame ka faande kedde hedade hono andir don do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam.